Black.
Light up.
Kujana kinishwe na wajanja.
Shop boy shenanigans. Kujuma kinishwe na wajanja. Izi zetu zetu tunakana shimtita. Ukizana china pepa ni matanga. Shop boy shenanigans. Kujuma kinishwe na wajanja. Izi zetu tunakana shimtita. Ukizana china
I and I Rastafari lasia. Bila natini na loko naoni crashia. Anguna wana kufia murashia. Achaji wana kufo uko rashia. Frontline sharp boys jiji tumebakia. Hat like a da weni haga umekalia. Niko kondege na sibongi juu ya tasia. Flight chini ya majini na move business ya mafia. La familia yoni bloodline tattoo. Kwa ngozi ya mbogi mzima ineva cut ties na crew. Renti na tumaduna front drive babu. Kuja ni kulifi tufanye gang signs na mgu. Choki ya manguelo yondo swali ninaulizwa. Na slide kwa nyasi kama striker meingiza. Sharp boy yapa kila move waka mechiza. Iza kwa mamwere walidhani nimemalizwa.
Sharp boy shenanigans. Kujuma kinishwe na wajanja. Izi zetu tunakana shimtita. Ukizana china pepa ni matanga.
Sharp boy
shenanigans. Kujuma kinishwe na wajanja. Izi zetu tunakana shimtita. Ukizana china pepa.
Hello. Yo, tuko biz 24 hours. Ishagla, haitaki maniga hukuwa nervous. Na misi ya mini mse yoyote kwa kwa gava. Wanadai kutu shutdown wakisha whole power. Niko na Murio for defense, Van Dyke. Nitoki ya magizu, wakido dhani na fight crime. Hijiji watu wana faith, nikiki chalansai. Yofa anapeleka China this time atu Shanghai. Sinu wajanja, panyi vipizi gasiels nafanya. Wafike bay, kwanza bay ya last day mepanda. Mpona dini maintain, na meshinda melala. Maziwa yangu siya kukuspoil, isi maziwa mala. Active na namanisha kila siku. What's up boy, jiji ni kwe mshap kama kisu. Wanume mzima unalilia polisi. Usichukue P3 morio na itaji P2. On cost till I make that million. Utasema ni God but sharp boys watadigi though. Huku tukomboka, tuna post videos. X4Q wa X video.
Sharp boy shenanigans.
Kujuma kinishwe na wajanja.
Izi zetu tunakana shimtita.
Kizana chena pepa ni matanga.
Sharp boy
shenanigans. Kujuma kinishwe na wajanja.
Izi zetu tunakana shimtita. Kizana chena pepa ni matanga.
Janja fanyi vipizi gasiez nafanya. Wafike bay, kwanza bay ya last day mepanda.